Ashama Arkafune da watota fi agge fatota sagale America. Sagale na America sagantan afan Oromo Radio ani dambali gababa meter bandi didami lama didami shani sodomi to kurati televisioni dani Ethio Sati kallati dan magala Washington DC studio shantami sadafarra kan isini darbu. Wiyanarra witata onkolelesa afur barakuma lama fi didami tokko akala kofsa Ethiopia timmo fulbana didami afur barakuma lama fi kur afur kesumme san kesan ambafkadu morodat. Gunuralan kopi kana namo dandit kopi kenya kana kara media hawasati ni kan isini fi mok inde chite dan dabarsitu tegisti gammeti producerin kenya kan kopi kana arma isini ngahajiru nugusu tamret odu harraf kannu kannu tiesu tummo tujube horaj.
Akamultan odun galgala kanaf qamnu kuno mumichi ministera Ethiopia Abi Ahmed walwarans biyetti wogat kutriyata enna jirut woggashan ittanuf biyetti geggesu irbu senan partin Abi badad inni jal qabogga kana filanno qeqirattriyata ef partren murmitu enna tokko isani ke saban garu tajabdon hangi tokkon sadri cala akagari tigegefa mejedamen filanno parlama injifachun labsa mejira kambara kuma lamaf kuda sagal badasa nobeli naga badafman Abi inna warwaran se tigray nanno lebiyetti kabrotti babalachu wokarigoso tagiddu dubbu galafata enna jirut kannin hala jirutu atan akabeksi sanit motumma acucan deviya jirajechu sanin rakko buddan isamudate jira Gulala Gabes Mersariti Ethiopia Insider Jet Amutas Falam Uldeyes to Anna Policy Jarajrachu, Gabasalin Sabahima Bakes Sanijran. Wahalunitas Falami Firionisa, Akajanit Ergasam Patakabe, Esa Kajurum Bekamu, Garu Policy in Hit Amusa, BBC Merkanesuran, Yad Down Akaranjurane, Ipsejra. Policy in Ipsa Tidabalan Kenine, Tasfalam to Anajala Ole Rogababa Boda, Director Olanan Walta, Advancement of Rights and Democracy Jetamu, Bafakadu Hailu Akajan. Tasfalam, erga ayyaana irreecha kafinfinnee keessaa gabaasee booda achi buuteensaa dhabame. Bafaqaaduun ergaa tuwiitarii maxxansaniin tasfalam ayyaana irreecha bishooftuu kan dirbataa gabaasuufis karoorfatee ture jedhan. Erga ayyaana irreecha finfinnee gabaasee booda tasfalam viidiyoo hirmaattonni bulchiinsa muummicha ministeeraa Abiy Ahmed qeequu dhiyeessan fuula feesbuukii Marsariitii Itoophiyaa Insaayidar jedhu irratti maxxansee ture. Tasfalam kanneen Marsariitii irratti barreessan ja'aaf gaazexeessota sadii bara 2014 keessa himannaan hookkara kaasuuf shoroo keessummaa irratti dhiyaachuun hidhaa keessa turan keessaati. Waggaa tokko hidhamee booda ragadhiifame. Loogaroonni salgan dhaaba mirga gaazexeessotaaf falmu CPJ bira bara 2015 badhaasa walabummaa pireesii addunyaa argatanii turan. Lote sentonni Boko Haram jiraattota gandeen Naayijeeriyaa giddu galeessa kaabaaf maallaqa kennanii mootummaa takka duulan dadammaqsuudhaan hawaasaalee hedduu naannoo sanaa qabachuu isaanii mootummaan naannoof komishinii odeeffannoo mootummaa Reutersitti himanii jiran. Gareen islaamummaa kun duraan kaaba gama baha biyyattii keessatti kan heddummaatu yoo ta'u kutaa Niijer naannoo magaalaa guddoo federaalaa waldaangeessutti siquun sochiin waraanaa kan farra shororkeessummaa keessummaa hojiirra jiraachuu isaa beeksisaa ennaa jirutti babal'achuun garee kanaa yaaddessaa ta'ee jira. Kan Abuujaa daangeessu mootummaa naannoo shororoo kan naannoo kutaa Niijeeriif dura taa'aa kan ta'an Suleyman Chukubaa akka jedhanitti loltoonni Boko Haram yeroo ammaa yoo xiqqaate naannolee 25 keessa jiru. Waraanni biyyattii baatii darbe akka jedhetti loltoonni Boko Haram 6,000 dhiyeenya harka kennan jechuudhaan kunis tattaaffii farra loote seentummaa waraanni geggeessee jedhan. Chukubaan mootummaan federaalaa loote seentummaa kanatti duuluuf loltootatti dabalaa gamasitti akka ergu gaafataniiru. Kan dhaggeeffataa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Kan Afgaanistaanin bulchaa jiru Taalibaan humnoonni isaa nagaa eegsisan caasaa ISIS kan Kaabul Konyaa Khorasan keessaa barbadeessuusaaf finxaaleeyyii gamasii mara ajjeessuusaa wixataa har'aa beeksisee jira. Weerarri halkan edaa kan dhagahame masjida magaalaa garma mootummaa keessa jiru Eid Gahaa cinatti dilbata kaleessaa boombiin dhoye siviilota lammiiwwan Afgaanistaan 8 galaafate yoo xiqqaate 20 madeessee jira. Haleella masjiida irratti raawwatame sanaaf duulinni ISIS irratti geggeesseen ta'uu Taalibaanis haa ta'u kabroon itti gaafataman fudhatan. kanne maatin daish gutumman barbadaye misen sonni daish kannen achitronis dura murte safi milkai kan humna adda taliban gege samen ajje faman jechudan dubbi man taliban zabihulla mujahid beksaniru jiratoni kabul walitte buin saman nanno kairi hanitti gege samu samur kane sudan halkangutu insaf ugasa qawwe heddu dagawusani dubbatan ISIS ka taliban jere kanarat yadan kenene Ministry Nimala United States Anthony Blinken Wolgaim Chumagam Sadir Ratargamud of Gara Faransai Tikazela Nijran Imalisani Sun Michuma Biyot Atlantiki Gama Hamata Ademir Ratifule Fata Tintaltona Kajaraniti Kan Faransai Walin Michuma Umfachumak Aban Blinken Imalakan Hariro United States Faransai Gidujuru for Yesuyalu Fitifayeda Mujeran Diplomat in Gamesi United States Kungumi Ministerota Kanjarmea Walta Incident at Def Misoma Gegesu Juru Walgain kuri son kono resashani hangaja atika gege famu yoto, unde famu wagaja tamafat abicha walin walera ola. Blinken, Minister Imma ala Faransai Jean Duves Le Drian walin, Paris ke sati, Mare Chubjuru, Faransai amajito kohanga wat abajiso doma barakumala mabdik demilabat, gumi gamta, Europa, Presidentum mar anhukanuf jirti. Minister Chublinken, Hariro United States Faransai gidujuruf, barbachi saatai, imoti na gegumsa, the youth and Anno Pacific, Rakoji Jiramakilensa, Tendamachisa Denegdekan Wera Rikovil Kurasagalfide, Hariro Biota Atlantic Gamaf, Michota Kanembro Walin Waerako Adunya, Mudatev, Jarawanjaran Maria Chujujura, Ministry in Mala, Ipsa Jimata Darbibasi and Bexisera, Udungal Galakanavkam, Kanu.
Dawato tawd agge fato tagenya sagale America saganta afan oromo galgal ke sa sala ma walakka ajil ka baga sa saditti teso ke ni satellite etio sat kana magadi retun wargachu dandesu VOA Ethiopia channel yokan NSS etio sat virtual channel 57 degrees east ratti la kopsa daka system virtual channel ammo dawato tawd agge fato Ethiopia airtraf jibuti kuma jaf blama sodoma ka Somalia tif kuma jaf blama sodomitok Kakenia Tif Kumajaf Ibrama Sodominam, or Dovtota VOA 24, you can VOA Digdemafrif, Kumajaf Ibrama Sodomisadi, Akasmas Dawatota VOA TV, you can TVMC Duwajaf, Kumajaf Ibrama Digdemisagal. Kanamades Marsariti Kenya VOA Afanoromov, Fula One Media Wasuma Kenya, Ka Facebooki, Twitter, Instagram, YouTube, Ratunarga Chudandesu. VOA. Odoftota Kenya ammo gara gabase le Kenya kopaniti ceno Ethiopian guyara motuma hara unde sitejert akuma kanan obotagga se chafo afyae manamare bakabu ota ummata yemutan ade lomi bado itti antu afyae manamare bakabu ota taaniru Dr. Abiy Ahmed mumme ministera Ethiopia taudan mudamaniru obo aganyo tashagari afyae manamare federationi ade zahara omadmo itti antu afyae manamare federationi taani mudamaniru sahay damto imakhanarati gabasa qopesite qabti
bu aflan no gutu biyole samar saja affa wata baji darbe etiopian gaggeesteen harramotum man hunde fami jiram misenson ni manamare bakabota ummatas waggota shanan ittananif afayae fi ittanto afayae tawdan kan manamare kana hogganan filataniirum afayae manamare bakabota ummata etiopia tawdan kan tajajila turan obota gase chafo amas irrede bidan afayae taani akka ittufanif kammu da mayyotaw afayae chaffe oromia tawdan kan tajajila turan haddilomi badommo Anto afayae manamare bakkabu'oota ummata Ethiopia ta'uudhaan mudamaniiru. Presidentin naannoo Amaaraa duraanii obbo Agenyo Tashaagar afayae manamare federeeshinii ta'uudhaan kan mudaman yoo ta'u naannoo Affaarraa Adde Zahara Umad itti aantu afayae manamare federeeshinii ta'uudhaan mudamaniiru. Paartiin badhaadhinaa Presidenti paartichaa Dr. Abiy Ahmed Ali muummee ministeeraatiif kaadhimummaadhaan dhiyeesse mirkanaa'ee fi muummee ministeera Ethiopia ta'uudhaan mudamaniiru. Hundeeffama mootummaa har'a gaggeeffame irratti tasu akan taisan presidentin Ethiopia Sahleworq Zawudee menimare har bifaraadan hoji egalefi motuman hunde famekun buaflennot yejechul anibseniro
basadisno bolersi asasos bejetamet yenabro afetsatam beteleyu projectachibo yetekahede bihonin kezi qedem ketekahedu mechawochu du beberkatta melekiyawoch yetechale
Barawaji ta kuma lamaf kuda sadi da barsinet rawin ture muddama heddo ke sita e kan rawata meta us flanno wan kanandura gaggefa manira wata baji darbe Ethiopian flanno marsaja fadaf gaggesite ulagale heddun flanno darbanira addada flanno kun biye kenyat flanno bilisa gaggesudaf table dande sanif buraka e darbunjinatti fulratis flanno bilisaf walaba akagaggefa muf burajima kaira jechun nidandama jedan presidentin Ethiopia adim sahundefa motuma rawata mirret parti le siyasa morkatto tadisnerra ubotrone gamta etigafatama wajira kongresi federala oromoti motuman harra hundefa motuma kanandurarra adduma hinqabu jechun ipsu
adim fasasta e tuburasa harra yero ilale najeru shakanandurarra wanti addata e mulat injuru partin adawai matasa garagalche badalina jede of mogase dan ala kanini ango kabate irature amma ango sana merkane fate demokrata taulle sinjal kamne fakenya fnano oromia kesati parti to koduwatu mata masati no hindurgometo masati akamwate lapsametu ubaye ya edwata dadati fakenya somali kesati parti len gadisani bakatani bani worke satrmatan elle oguramne raje neetu iyata goda turani kanafi manni mare amma hunde famadru kunisi kan kan andura mallezena wifa gegesa tunindira wanma addatee mullate argame injuru
yaa arifachi sa guyota lamandar banif gegesun parti biye bulcha jirofi harra motuma hunde fate parti badadna walin hojjechu daf kamichon parti izemas yeros rit murte bonsa dajechu anipseram aboyeshiwas asaffa drata a parti izematim
partiochu አይተን አይደለም ሀገራችን አይተን ነው የሚወሰነውና ከገዩ ፓርቲ ከመጽገናም ጋራ ከሌሎችም የፖለቲካ ድርጅቶች ጋራ አገር ለማዳን አብረን እንሰራለን የሚለው ውሳኔ
ፓርቲ ሊቆ ፋይላል ለሚች ከንከነ ሙርቴስኔ በየከኛፍ ጀነቲ ፓርቲ ቢየውልቹ ፓርቲ ወዳና ወሪንስቴ ፓርቲ ለሲያሳ ከነን ብሮወሪን በየ ረኮይራ ኦልቹ ሙርቴኖ ሊኖጀቹ ሙርቴ ባየ ነመቦንሹዳ murteen kun manni kun kan tigalate ifamu qabuda kana dustootni parti le siyasa kan nimbro dimma kana akkanu fubatan ni barbaanna isin walin hojjechu ni barbaanna jechuun fedha
hunde fa motuma hararratti presidentin Ethiopia Sahleworq Zawudee misensonni mana mare bakka boota ummata hawaasa bakka isaan buufate itti dhiyeenyaan rakko isa hordofuufi furmaata kennuufin qaumsa jeequmsaafi rakko waanbiyetti itti uumu hirrisuufi hambisuurratti dirqama akka qaban hubachiisaniiru gabaas sagalee Ameerikaatiif Tsahaay Daamxo Finfinneerra
dawato taw dagge fato tagenya sagale america saganta afan romo galgala ke sa sala mawalaka jil kabya ga sa saditi teso ken satellite tio sat kanama gadiratun wargachu dandesu voa ethiopia channel yokan nss tio sat virtual channel 57 degrees east rat lakob sadda ka system virtual channel mo dawato taw dagge fato ethiopia airtraf jebutitif kuma jaf dibla masodoma ka somalia tif kuma jaf dibla masodomi tok ከኬንያቲቭ ኩመጃፍ ዲብለማት ሶዶሚለም ኦርዶስቶተ ቪኦኤ 24 ዮካን ቪኦኤ ዲግደማ ፍሪፍ ኩመጃፍ ዲብለማት ሶዶሚ ሰዲ አከስመስ ዳውወቶተ ቪኦኤ ቲቪ ዮካን ቲቪ ኤምሲ ዱዋጃፍ ኩመጃፍ ዲብለማት ዲግደሚ ሰገል ከነመለስ መርሰሪት ኬኛ ቪኦኤ አፋኖሮሞፍ ፉለወን ሚዲያ ዋሱማ ኬኛ ከፌስቡክ ትዊተር ኢንስታግራም ዩቲዩብ ይረቱን አርገቹ ደንደሱ
ሞቱማን ኢትዮጵያ ሚኒስቴር ሙሜ አብይ አህመድን አከዱርሰሙ ለብሰረ ዶክተር አብይ ደርገጎታፊ ጨራ ሆጂ ኡሙ ረኩ ቃላይን ሰጅረኛ ፍሩ አከሱመሲ ነጋቡ ሰኒ ቢየቲ ከሰቲ ጅረኒ ፎያን አከዱሁ ጎቹ አከታኤ ዱበተኒሩ dargaggoonni aasaa kana irratti aasaan godhan irratti yaada maalii qabu biyyootan yookaan magaalotan lixa biyyattii keessaa amboo naqamteedhaa fi asoosaa irraa dargaggoonni waan jedhan qabu naakoon malkaatu qophii kana qindeesse garasitti ceena.
Jirama kanan jiraatu magaalaa Ambooti mootummaan keenyaa biyyi filatamuu isaatti baay'ee nutti dhaga'amee duraan ijaa'u dargaggoota Oromootiin dhufee ammatti dhufee jiraachuu qabaa deemii tomoo dargaggoota irratti hojjechuu qabaa dargaggoota hojii adda addaa nuumuu qabaa gadi bu'eetu waan jiru rakkina keenya nu laaluu qabaa amma isaanuu jiraatu jenna baay'ee gammanneerra.
Maqaan kun Gammachiis Gulummaan jedhama. Dhalataa Godimoota Gabaa magaalaa Naqamtee. Filatamuu mootummaa ilaalchise filatamuun isaa baay'ee nu gammachiiseera. Sababni isaa biyya keenya biyya dimokiraasii ta'ushee tokkoo calanqee kan nutti argisiisu ta'uusaa baay'ee nama gammachiisa. Haa ta'u malee mootummaan erga filatamee booda amanaa uummataa qabatee fira kan inni hojjechuudhaaf qabu sababni isaa kan inni filame uummata kanaanidha. Geessisa kanaan dura namni buqqabu inni qaanee hojjete akka inni hin jiraanne kan godhan baay'ee ture. Kana mootummaan bakka itti sirreessee kan hojjetu hojjetee kan dafu dafkee kan baratu baratee nagaadhaan nageenya isaa eegamee rakkina nageenyaa sodaa nageenyaa osoo hin qabaatee hojjetee akka bulu mootummaan kana tumsa akka inni godhu baay'ee barbaanna. Mootummaan waan inni tumsa gochuu tumsa inni godhu kun immoo kan isaa qofaa osoo hin taane kan uummata maxxansaallee barbaachisa. Lammaffaa qaala'insa jireenyaa baay'ee guddaatu jira. Mootummaan kana maal gochuudhaaf qaba? Bakka jiru hundumatti qaala'insa jireenyaa kana istaabil gochuudhaaf qaba jechuudha. Sirreessuudhaaf qaba. Inni sadaffaa hojii dhabdoota baay'een jiru carraan hojii uumamuu irratti rakkina guddaatu jira. Hojii dhabdoota kana maal gochuudhaaf mootummaan hanga danda'amti qofaa isaa osoo hin taanee fi abbootiin qabeenyaa gurguddoo warshaa qabanii carraa hojii dargaggootaaf uumanii mootummaan dargaggootaaf uumee dargaggoonni hojii hojjetanii haraayitii isaanii gabbisanii biyya isaanii guddisanii nageenya biyya isaanii eeganii akka tumsa mootummaan godhu kana haamuun barbaada.
Galatoomii maqaan kee Ayyub Yahyaan jedhama. Ana magaalaa Asoosaa irraati. Mootummaan aangoo qabate kun dargaggoon keenya baay'inaan akka jiranitti mootummaa kanarraa hedduu abdii godhatanii jiru. Mootummaan kun erga waggootni dhufan waggaa shanan kana gidduutti abdii guddaatti godhatanii jiru. Amma dargaggoon akka yerootti hojiitti bobba'anii hojjechuu fi egaa waan guddaa irraa eegama jechuudha mootummaa kanarraati. Dargaggoonni Asoosaa akka jiranitti baay'inaan nagaa dhiyeessisuun akka jirutti bobba'anii jiru. Halkanis guyyaa sutuun jedhanii nagaa ofiima isaatiin eegsisuun bobba'anii jiru. Egaa baay'inaan immoo itti fufa jedhanii yaada kanaan booddeessa.
Almaa jirruun jedhama. Naqamtee mootummaan kun immoo hojii dhabaa irratti qaala'insa jireenyaa irratti akkasumas haala nageenyaa irratti hojii hojjetee baay'ee dargaggoota irratti wal qabatee hojii tokko uumamee fi hojjetan baay'inatti tola. Saazabbiin keenya haaluma qaala'insa jireenya mootummaa kun nuuf irraa baay'inatti tolacha.
Maqaan tokko Tulluu Isaa Dhuguma jedhama. Jiraataa magaalaa Ambooti. Muummichi ministeeraa filatamuun isaa argeera karaa miidiyaaleedhaan. Hedduun naannis gammade. Maaliif jenna mootummaan haaraa kun mootummaan jiru kun amma dargaggootaaf hojiiwwan adda addaa akka uumu nageenya bakka adda addaatti dhagaamu kan akka kabachiisu. Akkasumas immoo mootummaa dhaabbata kan jalqabame jira. Isaan akka tumursiisuu fi waan akka ittiin kan abdata. Isaan sudhaanis immoo dargaggootaaf irra caala. Dargaggootaaf karaa. Hojjaawwan adda addaa kan uumamuu fi waan akkasii nan eegaanii.
Waabtaamu waan jedhama. Jiraataa naannoo Asoosaati. Hojii dhabummaa keentota irratti barakina baay'eetu jira. Jarraa hojii uumuu qaba. Waxxaatonni amma sa'aatii kanarratti abdii kutatanii mana caatitti galanii jiru. Kanaafuu hojiin waxxaatotaaf yoo hin uumamne. Waxxaatonni abdii kutachaa deemu. Kanaafuu carraa hojiin banamuu qaba jedhee yaada.
Irreecha hora Finfinnee Baranaa isa bara fulbaana 22 bara 2014 kabajame kana irratti namoonni miiliyoonaan lakkaa'aman hirmaachuu isaanii qopheessonni sagantaa kanaa hin dubbatu. Haa ta'u malee kabajji ayyaana kanaa irratti namoonni motuma biya bulchajiru balale fatanusi sagalensani agahamature kanarati ai damto ammasi gabasa qabdi garza hinitsin dabars
Ayani Irecha, Horafin Finne, Dololo Budena, Fulbana Digdemilam, Barakumalamaf could afur Kabajami, Wagari Batokovshan Taman Board, Erga Horafin Finnet, Irrefatamu Egali, Yerosada Fadaf, Akabarakana Irrefatami, Kopeston Saganticha, Ibsaniro. Ayana Irecha, Horafin Finnevati, Kodinale Oromia Garakara, Kutale Hawas, go to Vieti Sarfan, Biot Olahi, Adunyara Kanufan, Ayana Kanarati, Koda Frataniro. Kabaj Ayan Irecha Karara. Ada no one party be able charger party but Adinafi, Motuma Balalifat, Balinan Agama Triram. Kantiban Bultins Magalafinfine, Adadan Chabebe, Sabahima, Motumatif, Akepsaniti, Rich Horafinfine, Biatin, Iro, Sava Adadati, Mudamakis, Jutti, Kabajamijan.
Casos million, Balayim Gamatu, Feta Damabat.
Umata millions at the Ulto, Hermati, Ayana Canarat, Yeron Amakun, Sabavota Adadatin, by Irakisa, Kanturanida, Garuk in Domina Umatatin, Walhubanafi, Mira Obolumatin, Ayanichi, Nagan Kawajamira. Chidan, Adadanich. Adadanich is the Baludan, Bulchins, Magalafinfinet, Turban, Richajun, Sagantale Garagaratin, Ayanichi, Kawajamaturi Rajaran.
Yadisawahus, Watalaye Mangat, Balum.
Umani Finfine, Karale Adadatin, Ayanichi Akka, Halahuaran Kabajamu, Ayanichi Kanitin, Walfan Hiriranifi, Oboluman Tinchumuguchuraf, Kopi Taisa Trera, Kanada Rudanis, Arich Malakati, Sritibeka Mufi, Hubatamu Kawajis Churan, Waltaji Kopirat Kalati and Hirmachun, Marecha Trera. Anu lefi kutale bulchins magala dabalate magalut ulla walinis tawudan sagantan dadda kopi sun kenna li gara gara walif kennudan wal ebisafi kabaja walif kaban yerosa mullisaturan arginera kun gamachuguda nukesati umira jiran adadanich. Sagale mormifi adan no balalifanna motumma hirmatoni kabaja ayyan recha taisan ilanti sudan adadanich ibsakinnanin milto gare addabul sabasa ummat tigray kande shanin namoni in erge ayyanicha jeqof carraqi taisan ituran garudu dafi sirni recha kanani yemujran adadanich shane jechudan kawaman warana bilisuma oromo jechun kan ofamura hangayonat dimakanarat wantijerame hinjrum recha barakumala mafku afri horafin finnefi Arsadi Kabajame, Baka Kabaj Ayan Chat Argame Gabasudaf, Sagalin America, Kopes Tutara, Heyaman Arganim, Gabas Sagali Amerikatif, Haidamto, Finfinera.
Dawato tabda gifato tagenya sagale America saganta afan oromo galgala ke saala ma walakka ajil kabaga saasaditti teso ke ni satellite etio sat kana magadi retun wargachu dandesu VOA Ethiopia channel yokan NSS etio sat virtual channel 57 degrees east ratti la kopsa daka system virtual channel mo dawato tabda gifato Ethiopia ertraf jibutitif kuma jaf ibalama sodoma ka Somalia tif kuma jaf ibalama sodomitok Kakenia Tif Kumajaf Ibrahim Sodominam, or Dostota VOA 24, you can VOA Digdemafrif, Kumajaf Ibrahim Sodomisadi, Akasmas Dawatota VOA TV, you can TVMC Duwajaf, Kumajaf Ibrahim Digdemisagan. Kanamales Marsariti Kenya VOA Afanoromov, Fula One Media Wasuma Kenya, ka Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, Ratunarga Churandesu.
Guya Kalesa Ayani Recha Mahora Arsaditisi Kabajame Olera Bironi Adafi Turuzimi Oromia Akajeruti Ayana Kanarati Garana Milioni Shani Ultau O Argamaniru Biron Adaf Turuzimi Magala Bishoftusimo Ayani Kun Nagat Anturumora Musa Dubate Ayana Kanafula Durati Akata Dinagde Gudisud Afi Itifaya Damanurati Hojacha Akajiranu Dubatera Jiratunisi Kanumajiru Galmo Dawiti Rimakanarati Gabasa Kope Sakaba Bishoftura
Tergagap saja lah jirata magala bishop tu di, uji gugur tau fata ada retu baikah jurusan, reca orang sedi kali sekabaja merah, warafaya dah mejeru kesa atau koda.
Buah bunta kau, min warrafata da wajetu miti warrumti guyya sana kararrat wajetu fu reci ga madina gidetin bo agudda qaba ratteno jenne garu warabrata ratto jeta male magalam shawtu ga itte baina nilalla erga gabatu murrewo daga disbane karara kan abatu wan romo kana qabate calmatti romo jala warabrata oromo miti warro brati fu dina gideta e terrechi tayajina jiraachu nufummo calmatti nuni gutun gutti sarati gobbane wanjiru akagaritti fayadamanu taase jira uga lama sadi kana e gauji kana yelkamne berrengada sawan uppo ba covidi sene wan ko pesti nuratti afu male calmatti bareda.
Opsan uffata aadaa ayyaana kanaaf qopheesse keessaa harka walakkaadhaa ol kan ta'u gurguruu hima.
Parsantii shantama meeshaalee mana kana keessaa qabnu parsantii shantama gurgurreerra. Kuma laaltu kana manni kun guutuu ture dura. Amma parsantii shantama irra hin jiru.
Dargaggoo Obsaan ayyaana kana gama dinagdeen fayyadamaa ta'uuf mootummaan qophii bal'aa akka qopheessu malee gabaa guyyaa kana jirus ammoo sirnaan to'achuu qaba jechuun yaada isaa dubbata. Alex Badhaasaa Miidhasoo hojii gaggeessaa hoteelaa fi riizortii piiraamidiiti. Innis ayyaanni kun faayidaan dinagdee isaa magaalaadhaaf qabu baay'ee bal'aadha jechuun dubbata.
Tole irreechi ayyaanni irreechaa. Keessumattuu magaalaa bishooftuudhaaf waggaa waggaadhaan ayyaana baay'ee eennudha. Gama dinagdeetiin hojii ji'a jahaaf ji'a torbaaf hojjetamneetu guyyaa tokkotti hojjetamaa jechuudha. Qarshiin kun qarshii guddaadha. Qarshii guddaa waan ta'eef guddina magaalaatiif baay'ee murteessaadha. Akkuma beektan magaalaa bishooftuu. Turizimiidhaan beekamtuudha. Waggoota 3-4 duratti ka jiranii fi amma ka jiru garaagarummaa guddaa.
Alex faayidaa dinagdee jiru kanas dorgommii itti uumuudhaan bu'aan irreecharraa argamu akka ol kaafamu hojii biraati jedhe. Obbo Tashoomee Galaan waajjira aadaa fi turizimii magaalaa Bishooftuutti dursaa misooma turizimiiti. Irreecha Hararsadii irratti namoonni miiliyoona 5-6 ta'an dhufanii hirmaataniiru jedhan.
Keessattuu haala nageenya uummataa wajjin wal qabatee nageenyi tokkollee rakkoon nageenya uumamuu akka hin dandeenyetti jalqabarraa ka'ee bulchiinsa magaalaas ta'ee qaamni dhimmi isa laallatu hojii bal'aa irratti hojjechaa tureera. Haaluma kanaan uummanni nagaan bahee nagaan irreecha isaa irreeffatee galuu danda'eera. Kanaafuu rakkoon nageenya tokkollee toonamuun xumurameera jechuun hin danda'amu.
Obbo Tashoomeen irreecha Harsadeef qophiin baazaarii kan duraan qophaa'aa ture maafa fe'ee gaaffii jedhuufis deebii kennanii jiran.
Akka waajjira keenyaatti karoora egzibiishinii fi baazaarii qopheessuu hin qabna turre. Haala baratameenis yeroo kaanitti baroota darban keessa egzibiishinii iddoo itti uffanni aadaa fi nyaanni aadaa dhiyaatanii gurguramuu danda'an hin qopheessina turre. Barana haalota tokko tokkorraa kaasee kana qopheessuu dhabuu keenyaan akka waa tokkotti qaawwii uumamuu danda'eera. Garuu immoo moor otoo jiraatee innis miidhagsuu fi ho'isuu keessatti gahee guddaa waan taphatuu fi hambara kanaa egaa otoo hin gaggeessin hafneerra bara dhufutti hawaarraa kaanee qophii keenya hin jalqabna. Namoonni aadaa irratti xiyyeeffatanii uffata aadaas nyaata aadaas irratti hojjechuu qaban akka itti qophaa'an asumarraan anis akka dhaamsaatti nan dabarsaafi jechuudha.
Kana malees waajjirri aadaa fi turizimii magaalaa Bishooftuu sicha ayyaana irreechaa dhufuuf magaalaa qulqulleessuun mijeessuuf hojjetaa akka jiru simanii galmii aadaa magaalaa Bishooftuus bara dhufutti ijaaramee xumuramuuf karoorfamee akka jiru ifoomsan. Hordoftoota keenyaa sagaleen Ameerikaa bakkaawwan irreessa irratti kabajame dhaqee gabaasuuf eeyyama gaafatee ture waan hin argatinii fi sirna ayyaanichaa kan magaalaa Finfinnee fi kan Bishooftuu bal'inaan gabaasuu hin dandeenye. Gabaas sagalee Ameerikaaf Galmoo Daawit magaalaa Bishooftuu irraa.
Kama
kabajabtoota ordoftoota sagalee Ameerikaa qophii afaan Oromoo qophiin har'a qopheessine asumarratti raawwata waan nu jajjiniin turtanii fi isin galateeffanna. Sagantaa boriitiin immoo amma walitti deebinutti bakka jirtanutti fayyaa ta'a. An bafqaadu morodaati. Nagaatti.